waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Tirada dadka ku dhintay dababka ka holcaya gobolka New South Wales ayaa gaaray 16, iyadoo 449 guri ay ku gubteen. Ilaa 1000 qof ayaa bilaabay inay ka qaxaan dabka ka holcaya Malakuta, dadkaas oo isugu jira dadka deegaanka iyo dalxiisayaal. Waxaa cabsi weyn laga qabaa nolosha 28 qof oo lagu laayahay gobolka Gippsland ee Victoria, iyagoo gobolka looga dhawaaqay xaaladda masiibo ah. Iyadoo xaaladda masiibo ee looga dhawaaqay gobolka ay sii socoto, ayuu Premier Daniel Andrew ku booriyay dadka ku nool xaafadaha dabku khatarta ku hayo inay isaga qaxaan ama ka baxaan. Premierka ayaa sheegay inaysan awood loo lahayn in la difaaco dhammaan xaafadaha dabku ku soo wajahan yahay, isagoo intaa ku daray in xaaladda masiibo ee lagu dhawaaqay ay dowladda awood u siinayso inay dadka qasab uga daadgurayso haddii naftoodu ay khatar ku jirto.
If you can leave, you must leave. If you don't, we simply cannot guarantee your safety.
Haddiiba aad ka bixi karto, waa inaad ka baxdo ama tagto. Haddii aadan tegin, annagu ma ballanqaadi karno badqabkaaga ama noloshaada. Waxaa dhici karta inaad dad kale khatar geliso iyagoo isku dayaya inay naftaada badbaadiyaan. Waxaa dhici karta inaad go'doon noqoto muddo dheer iyadoo dabku sii holci doono berrito ilaa iyo axadda. Wasiiradda booliska ee gobolka Victoria, Lisa Neville, ayaa qiratay in xaaladda masiibo ee lagu dhawaaqay ay dowladda siinayso awood dheeraada oo aysan hore u lahayn. Laakiin waxay sheegtay in go'aankaas loo gaaray oo keliya si loo xaqiijiyo sugidda badqabka bulshada. Waxay sheegtay in la saadaalinayo in dababku ay bulshooyinkaas khatar ku yihiin, ayna doonayaan in intii tabartooda dadkaasi inay badbaadiyaan.
That clearly showed that both the footprint of this fire and the communities likely to be impacted was going to grow significantly.
Waxaa cad in dabka iyo bulshooyinka uu saameynayo ay aad u sii badanayaan, oo ay ku jiraan kuwa uu horeba dabku u saameeyey. Ku dhawaaqidda xaalad masiibo waxay na siinaysaa awood aynaan hore u lahayn, waxaana loo gaaray arrintaasi si dadka loo badbaadiyo. Dhanka kalena, Andrew Constance, oo ka tirsan xisbiga Liberaalka, ayaa weerar afka ku qaaday Ra'iisul Wasaare Scott Morrison mar uu wareysi siiyey barnaamij subaxii ka baxa Channel 7. Mr. Constance ayaa ah wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka, sidoo kalena ah xubin laga soo doorto Biga oo gobolka New South Wales. Wuxuu ku sugnaa South Coast markii dabku halkaasi uu ka holcayay, wuxuuna indhihiisa ku soo arkay dhibaatada ay dareemayaan shacab badan oo Australiana. Wuxuu sheegay inuu fahmayo dareenka shacabka Koborgo oo ku qayliyay Ra'iisul Wasaaraha, isagoo Mr. Constance intaa ku daray in Ra'iisul Wasaaraha la siiyey buu yiri soo dhaweyntii uu mudnaa, taasoo uu ula jeedo in aan si fiican loo soo dhaweyn. Ra'iisul Wasaaraha ayaa dadku salaan ka qaadi waayeen, qaarno hadalla kulkulul kala hortageen. Waxaan ku leeyahay Ra'iisul Wasaaraha maanta, shacabku wuxuu doonayaa inaad jeebka u furto oo aad ka caawiso si dadku noloshooda ay dib ugu soo dhisaan. Waan ogahay in xaalad adag aynu ku jirno, waana ogahay inaan siyaasad ahaan dhankiisa ahay, laakiin dadka isoo doortay dareenkaas ayay qabaan. Waxaan doonayaa in gacmaha laysqabsado oo laystaageero, ayuu yiri. Xaalad degdega iyo 2 maalmood oo gebi ahaanba gobolka laga mamnuucay in dab meel dibadda ah lagu shido ayaa ka shaqaynaya ama ka dhaqan galay gobolka New South Wales maanta oo Jimcaha. Waxaa la saadaalinayaa in xaraaradda ama heerkulku ay kor u dhaafto 40 digrii berrito oo Sabti ah, iyadoo xawaaraha dabayshuna gaari doona baa la yiri 60 kilometer saacadiiba. Maanta oo Jimco ahna waa maalin kale oo khatarta dabku uu aad u sarreeyo gobolka South Australia, iyadoo hay-adaha adeegyada degdega ahi ay ka digayaan in 3 dabab oo aan weli la xakamayn ay ka sii dari karaan kulaylka badan awgiis. Xaraaradda ayaa la filayaa inay 42 digrii gaarto magaalada Adelaide, halka qaybo kale oo gobolka ka tirsan la saadaalinayo in kulaylku gaari doono 45 digrii. Dhanka kale, siyaasaddana hogaamiyaha mucaaradka Anthony Albanese ayaa mar kale ku baaqay in jawaab qaran laga bixiyo si wax looga qabto dababka ka holcaya dalka oo dhan. Wuxuu sheegay in Australia ay hore uga dhici jireen masiibooyin dabiici ah, laakiin weligeed hore uma dhicin, ayuu yiri, in dadka xeebaha degan ay daadgureeyaan ciidamada xoogga dalku. wuxuu sheegay in xaaladda hadda lagu jiro aan weligeed hore loo arag.
This is not business as usual and it requires national leadership and a national response.
Tani ma aha xaalad caadiya, waxay u baahan tahay hoggaamiye qaran iyo weliba jawaab qaran in laga bixiyo. Waa xaalad degdeg ah, waxaana lagama maarmaan ah in looga jawaabo sida ugu habboon oo u dhiganta inta xaaladda degdeg ah ay la eegtahay. Mr. Albanese ayaa sidoo kale sheegay in heerka waxa dhacay hadda ay u baahan tahay dhammaan hantida qaran oo dhan in la geliyo.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.